Kokote na kwenda tunawacheza shalefa na piga kipenga wamekaa wamejana piga chenga tanta lila wametoka bila wana panic so since na sila beef na pika misosi tila tila wamekosa dila na kuona tahira na vaa good na look good kichwa pesa understood understood mashabiki halaiki what's good what's good what's good hey maneno sitaki kuchange mood maneno sitaki kuchange mood Wanashanga, atuko juu, atunapa, kali, mistari. Wale wanoko wape habari, yeah. Uambie kama tuko tayari, hakuna noma kila kitu shali.
Zima washata, wanashanga, atuko juu, atunapa, kali, mistari. Wale wanoko wape habari, yeah. Uambie kama tuko tayari.
Chilling.